selecta.
The God is killer.
Prince Tully Sykes.
Name Goom. Aba gamba la mamba. Nasaga sum. Kileta ushamba na chamba. Zoom. Nisha fungi ya mekanda. Na wapa boom. Chupa ya tequila na wapa.
Bate 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 waye TBT. Wote ni waka mate maka TBT. Ni wapake maka mate nile TBT. Wanifanye ni date niwe CCG.
Bate 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 waje TBT. Wote ni wakamate mbaka KBT. Iwapake mbaka mate nile TKT. Wanifanye ni date niwe CCG. Wanga, 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 wanga. Umwendo wa wanga. Wanga, wanga, wanga. Twende, wanga.
Majini wananiogopa, amazing. Kondo olinkoni na geuka nyoka. Makuri manguri bebe ni marepa marapa. Marapa batiri wanapata kiki wanatakata. Wakaze msuri, umdundo tawabaka. Fongo so mtu mzuri, chemsha bongo blaza kaka. Bongo flavor aduri, fongo ipaki singeri. Inawa stensi atari, chula shake wa pari. Ujanja mwingi mbere kiza muri na ngedereza. Hena kimbiza kimya kimya kerere atapiga wao. Chejiji na msaga sumu fongo ndo kabari ya. Rigi ngumu mtu mzima na wongoza kwa mabao. Timbwiri timbwiri ribom. Piri piri, baringi spaga mtumbiri, manga tere panda mori. Timbwiri timbwiri ribom na piri piri, baringi spaga mtumbiri, manga tere panda mori.
Wanga, 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 umwendo wa wanga. Wanga, 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 twende.
Kitambo njunga kwa sasa ni swaga zangu mi. Mademu wa watakidera wanataka. Kiseni na eka pendeza metupia. Kista misifa mependeza metupia. Etuende misen selecta baba. Uoge ako tumze baba. Maji ya shingo aroeshi kofia.